ke tshepile mo go wena, ke tshepile mo go wena mme motsadi, mme wa rona. Re bua ka ga yona kgwedi eno ya ga ene motsadi ya rona, ke bua ka ga mme Maria. Mo go lona letsatsi le ena wa, mo go yona kgwedi eno, mo go yona beke eno wa. Jaaka e le gore makatoliki a le mantsi a farologaneng e re tlabo re itemogela, ke bua ka ga di-pilgrimage tse di farologaneng mo di-parageng tsa rona le mo di-dioceseng tsa rona tse di farologaneng. Jaaka re lebile, ke bua ka ga yona beke eno, re lebile tlhatlosetso ya motsadi wa rona kwa legodimong, ke bua ka ga Assumption of Mary. Letsatsi la ga Moitshepi St. Stephen of Hungary, ke lona letsatsi leno wa fa aphate a tlhola malatsi a le 16. Motho metso dumela gotlhele fela kwa o koneng le gona ko teng motlaso matsopo wa thato ga mokwena ke nna yona wa rane se sentse re go nna mmogo go fitlhela fa le fa ura e tlebele a bokae ya bosome le bobedi sebaka sa ura fela se e leng gore rane ntse re senile ka kwano wa e le gona go ka go thoba maikutlo ka tsona tsotlhe le fela jaaka e le gore wane se sentse o itse le gore re go senkela dintlha tsotlhe le fela re lebile tshedimosetso e leng gore wena o le moreetsi wa sona seteišene seno o tshwana ke go ka ungwelwa mo go yona gape-gape re lebileng le sekatoliki jaaka re itse e le gore ya re makatoliki a farologaneng ba e leng gore ba ne se sentse ba reditse sona seteišene seno le botlhele fela ba e leng gore ga se makatoliki ba gantshontlhenga re lebogile tswelelang pele le gona go ka se reetsa sona seteišene seno wa o tlhotlho o kgona go ka sedilega mo meweng mo pelong ya gago mo tlhaloganyong ya gago wa lekgotlakgaso lang kerekeng katoliki le thato wa ga mokwena go fitlhela fa lefa ura e tlebele ya bokae elia se thobaloko wa rane se sentse re ntse mmogo motho metsotlhe a re ke re iketle ka tshedimosetso le dithuto tsa lena lona letsatsi leno la gompieno jaana. Lesego la go itshwarelwa maleo se fela sa go opelela mong wa thata yotlhe le fela bopelontle jwa modimo le boitshwarelo jona le ka kana tla le gona go ka go itumedisa wena jaaka o le moretsi wa sona station seno wa maybe le re gologana le ke tla go bolella mo prista a patreya Solofelo ya re tsontle le fela diane se sentse di siame solofelo ke gore tsotlhe le fela diane se sentse di siame mo go botlhele fela mo leng gore ke ane ntse ke dumela gore gona le batho ba le bantsi ba e leng gore ya rane se sentse re tsweletse le gona go ka semela jaaka e le gore ke tiro ya letsatsi le letsatsi ba gaetsonga ke botshelo ba rona jaaka ge e le gore bo tshwane ke gore bo tsamaye ka teng go ka semelela mo botshelong jwa rona a re fete ka fa morago fela re go golagana le moporesita rona ke bua ka ga Father Tefo Bolokwe go tswa ka kwa Botswana ke bua ka ga pheretšhe ya St Teresa gona ka kwa dioceseng ya Botswana nna ntse o se reditse sona station seno.
Radio Veritas, together with the multi-talented musical group, The Gifted Folks, bring you a concert in celebrating the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Come and join us as we praise in song on the 20th of August at the Cathedral of Christ the King in Berea, Johannesburg at 2 p.m. The cost is 100 rand for adults and 50 rand for children under the age of 16. For more information, contact Mahadi Butelezi on 011-663-4700 or 083-992-0387. Radio Veritas, together with the multi-talented musical group, The Gifted Folks, bring you a concert in celebrating the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Come and join us as we praise in song on the 26th of August at the Sacred Heart Cathedral in Pretoria at 7 p.m. The cost is 100 rand. Contact Mahadi Butelezi on 011-663-4700 or 083-992-0387.
Here are the seven spiritual works of mercy: to counsel the doubtful, instruct the ignorant, admonish sinners, comfort the afflicted, forgive offenses, bear patiently those who do us ill, pray for the living and the dead.
Metsotso e ka nna soma mabedi le boraro le halofo morago fela ga ura ene eno ya bosome le bongwe o reditse thulaganyo ya letsemeng thato ga mokwena ke nna yono wa ke ntse ke buisana le Father Tefo Bolokwe mme re tlile go ka motshwara mo metsotsong e ka nna soma mabedi ke raya gore mo metsotsong e ka nna supa go tlogeng ga jaana ke tlabe ke buisana re tlo go ka buisana le ene jaaka re lebile dithuto tsa lona letsatsi leno la gompieno jaana. Batho ba le bantsi ke raya gore tla ke isimolole ka gore yana Aforika Borwa mo le go lona letsatsi leno wa e gopola dingwaga di ka nna nne tse di hulereng mo ene le gore ke bua ka ga ngwaga olo wa 2024 mo ene le gore ya go kile go nna le koduwa e seng kana ka sepe kgotsa mathata a kileng a wa itsorekeng a tlhagelela ka kwa Rustenburg ka kwa profenseng ya Bokone Bophirima re bua ka kwa Marikana ba gaetshonga mo ne le gore batho ba ba kanang soma a mararo le bone 34 ya batho ba ne le gore ba ne ba bolawa gona ka kwa wa ba ne ba tlhokafala e ne e le ka ntlha ya fa ba ne ba tsene mo mogwantong o go neng go tlhalosiwa gore o ne o se mo molaong mme ebile ba ne ba bolawa ke sepodisi gona ka kwa jaaka ne le gore ba ne ba lopang dituelo tse di seng kana tse ke bua gore dituelo tsa bona go fe dikete di ka nna somele bobedi kgolo a le matlhano 12,500 rand. Mme ebile setraike seo se ne sa feta ka matshelo a batho ba le bantsi, mme gompieno yana go wa itse gore keng ke letsatsi la teng le e leng gore la ne setsentse le dira dingwaga di ka nna nne jaaka go setsentse go gopotswe lona letsatsi leo. Ke bua ka kwa gona ka kwa Marikana dingwaga di ka nna nne tse di fetileng. Gape-gape Aforika Borwa e mo kutlong botlhoko e seng kana ka sepe ka ntlha ya khularoa ya tona ya pele ya metshameko. Re bua ka ga re Stofile Makhenkesi Stofile yone e leng gore ya o tlogetse lefatshe go mo tsatsing la maabane a le kwa legaeng la gagwe, ebile o kile a tlhomiwa go ka nna ke bua ka ga tona ya tsa metshameko. Tsotlheletse ke tse e leng gore ya ba lefapha la tsa dikgang ba tla netefatsa ka mokgwa e leng gore ba tsweletse le gona go ka go bolelela dintlha tsotlhe le fela. Yaanong gape-gape ra bo re lebelela le ka kwa tlhakoreng la ka kwa Zambia ka kwa mo e leng gore ya gone setsentse go na le tlhotlheruane e seng kana ka sepe morago ga ditlhopho tsa boporesidente mo e leng gore ya moporesidente yo ne e le gore o ne sentse ne a tswele a eteletse naga kwa pele, naga yone ya Zambia o tla nentse a tsweletse le gona go ka etelela kwa pele. Seno se tla morago ga gore lekoa moeteledipele wa lekoko kganetso a bua ka mokgwa e leng gore ya ditlhopho tseno di ne di sa gololosega ka gope. O reditse lekgotlakgaso la kereke e katoliki Radio Veritas. Motho wetse fa e le gore go a nentse go na le sengwe mo mafatlheng a gago, dira fela jalo ka go ka etela tsebe e rena ya Facebook mo go Radio Veritas South Africa. Teng fela fao ke gona mo e leng gore o tla kgona go ka re bolelela se e leng gore sa nentse se le mo mafatlheng a gago. Gape-gape o ka nna wa romela le di-tweets tsa gago wa re Twitter at Radio Veritas SA. Le teng fela fao ke gona mo e leng gore o tla kgona go ka re bolelela se e leng gore sa nentse se le mo mafatlheng a gago. Metsotso e ka nna soma mabedi le borataro morago fela ga ura yona eno wa ya bosome le bowe. Seno ke se katoliki ba gaitshonga ka kwa Thabantsho Modisa ya molemo wa aha re bua ka ga tlhatlosetso ya motsadi wa rona kwa le godimong The Assumption of Mary e leng gore e tla bentsetswe letse kgotsa jaaka re le makatoliki ka mokgwa e leng gore ra ne ntse re itse ka teng re tla ba re itemogela yona mo bekeng yona eno.
Oh, wow.
gontsore ka kwa dioceseng ya ka kwa Thabantshoa le bona ke makatoliki ba gaitsong. Maybe le ke mo khoeleng gore ke nantsi ke o boleletse ka teng ke go rakere re tle go ka golagana le mo priest wa rona ke bua ka ga Father Tefo Bolokwe. Father, tla re go amogela mo diphaposi kgaso Radio Veritas, dumela.
Hello ntate, le kae?
Nya ra tsoga ra dialotswe ke ka mo khomo motho a buang ka teng a re dialotswe.
Ba tsogile baredi.
Ba go utlweletse wa itse re keng attentively ka sekgowa.
Ra itumela ra ke a leboga.
Ra itumela. Gone. Father, re go biditse jaana e le gore makatoliki otlhe lefela, makatoliki otlhe lefela go ralala le lefatshe. Re bua ka ga se e leng gore re tla bo re itemogela sona mo bekeng eno. Re bua ka ga tlhatlosetso ya motsadi wa rona kwa legodimong. Re bua ka ga the Assumption of Mary. Re bua ka eng fa re bua ka tlhatlosetso ya mme wa rona kwa legodimong?
Assumption e kana tlhatlosetso bareti ba ba ratagang ke doctrine kgotsa ke thuto e tona ya kereke e leng gore e re ruta ka mo mme Maria a ileng a tlosiwa mo lefatsheng leno. Ga rena gope mo go kwadilweng mo Bibeleng ka ga tlhatlosetso ya ga mme Maria, mme ditso tsa kereke di a suta gore o ile a tlhatlosediwa kwa legodimong. Re tla gakologela gore kwa bofelong jwa evangele ya ga Johane kgaolo ya bo 21 re utlwa mo the last verse mo kgaolong eo Johane ga a digela evangele ya gago o bolela gore dilo di dintsi tse di diragetseng ka Jesu Kriste tse di diragetseng di dirwa ke Modimo mme ga di a kwalwa mo Baebeleng. A supa jalo Johane mo evangedi gore tse di teng tse di kwadilweng mo Baebeleng ke gore fela di re thuse gore re dumele. Yana nako tse dingwe ne kere ke gakolole makatoliki a mantlho gore ke atle ke utlwe batho ga re bua ka di-doctrine tse kgotsa thuto tse di tshwanang le tse tsa tlhatlosetso ya ga mme Maria ko legodimong, batho ba botsa gore kampe ke eng re bua ka tlhatlosetso ya ga mme Maria mme e sa kwalwa mo Baebeleng. Go ntse jalo, dilo di dintsi tse le ene morena wa rona Jesu Kriste Modimo wa rona a di entseng kgotsa a di dirileng tse di sa kwalwang mo Baebeleng, gotwe tse di kwadilweng mo Baebeleng di kwaletswe rona fela gore re kgone gore re dumele, gore re kgone gore tumelo ya rona itie re utlwe gore gate go diragetseng. Jaanong tlatlosetso ya ga mme Maria ke nngwe ya dilo tse dintsi tse di diragetseng tse tlasekeng re di bone mo Baebeleng, mme ditso tsa kereke or the traditions of the church and the history of the church e re ruta jalo gore mme Maria o ile a tlatlosediwa kwa legodimong e le gone gore ga nna le maitemogelo a tshwana le a rona e leng gore motho wa swa a ba a bolokwa ka gore Modimo o sa le ka mo itlhopetse pele gore e tla nna sebupiwa se se pharologanyo se se tla tsisang Modimo mono mo lefatsheng le mo bofelelong jwa botshelo jwa gagwe. O ile a tlhatlosiwa fela a ntse jalo a tlhatlosediwa kwa legodimong. Jaanong in other words she was assumed kgotsa o ne a tsewa body and soul, o ne a tsewa ka mmele fela a tlhatlosediwa kwa legodimong fela jaaka Elia le ene a ile a tlhatlogela kwa legodimong ka mmele wa gagwe, le ene mme Maria o tsere jalo. Jaanong tlhatlosetso e e raya gone moletlo o mo kerekeng o re gakolola seo, mme ebile o re le motsha seo gore mme Maria o ile a tseelwa kwa legodimong ka mmele le ka moya.
Metsotso e ka nnang soma mobedi le botlhano pele ga ura ya sethobalokoa. Moporista, a re bue ka ga letsatsi la gompieno jaana, letsatsi la ga moitshepi Stephen of Hungary. Bangwe ba rona ga re mo itse, ebile ga rena kitso ka ga ene, ga rena se e leng gore ra se itse ka ga ene. Re bolele ka ene gore re lebelele letsatsi le la gage jang.
Moitshepi Stephen ke mongwe wa baitshepi ba kereke ba lemogang. Ke mongwe wa baitshepi ba kereke ba lemogang e le moitshepi yo ileng a tlogela di le dintsi mo botshelong jwa gagwe. Ke gore he gave up so many things mo botshelong jwa gagwe a finela Modimo. Ke sone se o bonang mo segopotsong sa gagwe gompieno kereke e dirisa evangeli ena e buang ka dikhumo e buang gore dikhumo tsantsi batho ba ba humileng go tlo go nna thata gore ba tsene ka le godimo ke palo e leng gore e tshwenya batho ba le bantsi bogolo thata jang batho ba ba itsholetseng kana batho ba ba humileng mme kana re tlhoka gore re tlhaloganye bakauleng ke batla go botsa potso gore a mme palo ga e bua jana e re it will be hard for a rich man to pass or to enter heaven than for a rich man to inherit the kingdom of heaven. Go raeng go tsa go tla nna thata gore mohumi a ka tsena ka le godimo go na le gore kamela feta ka le roba la nnale. So se re tshwanetse gore re ipotse gore go raeng. A go raya gore bahumi ga ba kitla ba bona le godimo kgotsa batho ba ba rich. A go raya jalo. No. Ga go reye jalo bakauleng re tshwanela ke gore re tlhaloganye evangeli ka gobaneng morena wa rona Jesu Kriste o ne a dirisa ditshwantsho kgotsa parables go tlhalosa the mysteries of the kingdom of God, go tlhalosa masaitsineng kgotsa bosita tlhaloganyo jwa puso ya legodimo. Jaanong selo se se raya gore gantsi-gantsi motho ga a na le dikhumo kgotsa a na le tsele le tsele you are at risk kgotsa you are prone to have your heart so attached and centered around dikhumo tsa go nna jalo. Ka mantswe a mangwe ke gore ga o na le dikhumo go na le kgonagalo kgotsa o tla ithela e le gore o mo kotsing ya gore o ka nna wa iphitlhela pelo ya gago e ganeletse thata mo dikhumong wa bo a lebala le modimo wa gago. Jaanong Jesu Kriste o batla go supa jalo gore a thuto e ya setshwantsho gore ga o na le dikhumo be careful nna o deceive ga o na le dikhumo tse dintsi gore nako ya gago pelo ya gago kelello ya gago yotlhe e se ka nna thata mo go tsone mo tla felelang o lebala modimo mme re se ka ra lebala kana gore modimo a go tewe setshiditsengwe se se kgakala kgotsa se se ko marung kana se se kgakala ko legodimong a modimo ga a bua ka bo wena o raya motho yo o bapileng le wena yo neighbor that is God next to you modimo o bua kgapetsa-kgapetsa gore be mindful of your neighbor, be mindful of motho yo o bapileng le wena. Ke sone se a reng ga o ka ke wa re wa nthata o sa rate mokauleng wa gago o kgonang go mmona o bo o re wa nthata nna ke le modimo o sa kgone gore o mpone ka mantse a mangwe ga o humile kgotsa o na le dikhumo tse dintsintsi o tshwanetse ke gore dikhumo tseo di go thusa gore o thuse ba ba bapileng le wena e leng yone in other ways ga ke ba fela motlhofo blanti nkare a rich person kgotsa motho yo o humileng o tshwanetse go bonwa a ba dimpho a bela ba ba tlhokang. A rich man kgotsa motho yo o humileng o tshwanetse go bona a na le lerato ka go a ba tsayanang le tsone kgotsa a di kgaogana le ba ba tlhokang. Ga a dira jalo then bohumi ba gagwe kgotsa khumo ya gagwe e tla mo thusa gore a tsene ka le godimo mme e le mohumi a na le dikhumo tse dintsintsi mme a sa itse mokauleng ya gagwe or that neighbor then it will be very hard for that rich man to enter heaven than for a camel to pass through the eye of a needle. So nako tse dingwe ke palo e leng gore gantsi batho ba ke ba ipotse gore bana go raya gore nna ga ke a huma wai go raya gore ke bona hela free ticket to heaven ga e re jalo kgotsa o mongwe a ipolelela gore bana nna ke humile thataanong go raya gore ga nkitla ke bona le godimonyago e re a fela gore gantsi-gantsi batho ba ba humileng they spend most of their time ba tsaya nako e ntsi dipelo tsa bone di le mo mahumong a bone ba akanya thata ka khumo ya bone you know ba nna nako e ntsi ba le mo dikhumong ke tla fa sekai kwa bofelong ga ke digela gore go tshwana le kana rona mo Setswaneng khumo ya Motswana ke kgomo jaanong gantsi-gantsi nna ko parishing ya meko St Paul's ko Motshwedi ga ke botsa gore ka nte bontate ba kae mo kerekeng o tla utlwa gote ba ile morakeng jaaka re itse khumo ya Motswana e le moraka go raya gore they spend the 6 days tsa beke ba dira ditiro tsa bone tsa meraka le tsa eng to the point of even taking Sunday go dira ditiro tsa moraka wa e bona gore ntsa so ke nngwe ya dintlha kgotsa di-science ditshupo tsa go supa gore khumo e khona go ritsa go nna le nako ya go leboga modimo me ha ile gore khumo e tlo go ritsa go nna le sebaka sa go leboga modimo jaanong gore a gore khumo e tlo go ritsa go tsana ka legoding mme motho yo e leng gore ke mohumi o tla fela a tsena kwa legodimo ke motho yo itseng gore a ka swantaga ke tshwanela ke go ya go leboga modimo ke lebale gannyane ke lebale go senene ka khumo yaka e leng moraka wa ka yaanong ke se ke se itemogelang nako parishing ya me bontate ga go le sunday ba amerekeng ba lebala kereke ba lebala go leboga modimo yaanong ke bona gore ba tsere meraka gore e nne gaufi thata le dipelo tsa bone ba lebala mmopi wa bone e leng modimo wa bone so in that case ga e ba o dira jalo go raya gore go supa gone gore khumo e e go itsa gore o ka lebagana le tsa puso ya modimo e tsere pelo ya gago yotlhe e tsere nako yotlhe ya gago and so seo ke seo se se dangerous kgotsa se se kotsi se se tla itsang ba le bantsi go bona puso ya legodimo
o reditse lekgotlakganso la kerekeng e katoliking radio veritas ke sone station se e leng gore wa nontse o se reditseng ga jaana re na le Father Tefo Bolokwe go tswa ka kwa parishing ya St Paul's Father ebile nnane setse ke reile batho se le ke go feleletsa o le ko se o sentse o le ko St Teresa ka kolobatse ka kwa gone yanong yana go kwa motshudi
hello wa khata
Okay, yeah. Ke ne ke re mo priesta ke ne ke reela baretsi ke ba ra ke re Father Tefo go tswa kwa parishing ya St Teresa ke lebetse ka gore se le ke go feleletsa o le ko St Teresa mme ke utlwa o bua ka ga St Paul's e ka kwa motshudira
hello
Father o na le nna
okay ke a go utlwa jaanong
eya ke ne ke re lefoko leni le gore ke ne ke le bolelela baretsi ke gore ke se le ke go feleletsa o le ko St Teresa ka kwa lobatse gone yanong yana
e ka re line ga ya tlhapa yaanong by the way ke ne ke le ko St Teresa kana I've been transferred from St Teresa ka lobatse yaanong ke kwa motshudi ko bakgatlheng ba ga kgafela ke direla te mo parishing e bitswang St Paul's Parish gone kwa motshudi kwa bakgatlheng
okay yeah a re tswele pele fanda re lebelela dithuto tsa lona letsatsi leno wa ke lebeletse fa lona ke bua ka gape salome ya Deuteronomy ke bua ka ga Deuteronomy wa bosoma mararo le bobedi temana ya bosoma mabedi le borataro go fitlhela go a bosoma mabedi le borobedi mme yona e buisega jana ke tsaya gore ke tsamaya sentle fada okay yeah. Mme yona e buisega jana nka bo ke rile ke tla budula ke khutlisa batho ba go gopola fa nka bo ke sa boifa go nkgakatsa ga maba e sere gongwe ba gateledi e sere gongwe ba gateledi ba bona ba fosa ba reya diatla tsa rona dine di le thata ga se morena yo o dirileng tsotlhe le fela tse ga se morena yo o dirileng tsotlhe tse gonne ba Iseraele ke setšhaba se se latlhetsweng ke dikgakololo ga ba ganna tlhaloganyo tswela pele ka yona fada
ntate pesalema ke eng ya dipesalema tse di monna ke tota e le ruri ka gore wa bona tafite ga a kwala dipesalema tse o na a kwala ditiragalo tsa baiseraele mme a di dirile poko o tla itse gore le mo Setswaneng go ntse yalo ga re na le maitemogelo mangwe kgotsa certain experiences we try to express those experiences through poetry and through song. So di pesala matara na dintse yalo bontsi ba tsone di supa se nnile maitemogelo a baiseraele kgotsa their experiences di supa jalo ka pina le ka maboko kgotsa ka poko poetry yaanong tafita fana o leka gone go supa gore modimo o ne a gakolotse baiseraele ka ditsela tse dintsi mme ba seka ba mo utlwa jaanong o leka gone go supa gore se se ileng sa ba diragalela e le their capture kgotsa botshwaro ba bone kana ba ile ba tshwarwa ke merafe e mengwe banna batlhanka ba merafe a re ga se modimo ane tiro ya gage o ne a e dirile ya go ba bontsha tsela mme bone ba itlhopela tsela e sele ke tsa gore maitemogelo a Israela a tshwana hela le a rona le mo tsatsing la malatsing a gompieno. Mo bogompienong re le bakreste re le makatoliki re kry-a dithero every Sunday ko diparishing tsa rona ka baprista ba rona ka babishopo ba rona yaka gompieno re na le babishopo ba rona ba lekgotla la Southern Africa SACDC ba le mono for their plenary meeting wa bone o motona ba le mogaborone. Sontagase ba ne ba samagane le diparishi tsa rona. Nna nne ke na le Bishop Victor Phalane ko Motshudi, ba bangwe ba ne ba le all over our parishes mono, mme ba re fa lefoko le le monate tota ba rere. Jaanong tsone dithero ke tsone tse o tla itlhelang di re gapolola gore Modimo a re baprofeta ba romilwe ba re re tshele jang. Mme re le bakeresete re itlhophela go tshela ka fo rona re batlang ka teng, e seng ka fo Modimo a batlang ka teng. Jaanong seo se se supa gone gore Modimo le ga a gakolotse re na le boitlhophelo, re na le free will, kgotsa re na le kgolesego ya go itlhophela matshelo a rona a re a batlang. Ke sepe sala ma e se buang gore no, mme ga re tsena mo mathateng kgotsa re iphitlhela botshelo bo sa re tseye sentle, Modimo ga se ene o e leng gore re ka mo blame kgotsa re tshwanetse gore re boele kwa go rona re dirileng se se sa nnang sentle, what have we done wrong. And ke pisale mae monate e batlang gore gakolola gela gore maitemogelo a baiseraele le rona ke maitemogelo a rona gompieno. Re rerelwa lefoko la Modimo, mme re tlhopha go tshela matshelo a sa tshwaneng le kgotsa a sa tsamaelane le
maba a le mongwe. O ka khutsela jang ba le sekete ba le babedi ba ka leka-leka jang ba le dikete di ka nna lesome, kana ke gore lefika la bona le rekisitse morena o ba latlhile? Ke a bosoma mararo eo.
Gore ka mantswe a mangwe ke gore the role of Satan, maba ene o tsena ga kae go. Go na le sengwe se ke batlang go se share le bakreste fela go e soboka ntate Mokoena. Ke gore o bona ga o le kgakala le Modimo bogolo jang ka thapelo, kore go sena gope ga o ikamanyang le Modimo ka teng ka thapelo, a maba o dira ka wena very shifty. Kore maba o bona wa itse go na le batho ba go teng Satane go nna thata gore a ba raele. Batho ba e leng gore Satane go thata gore a ba raele ke batho ba e leng gore ba gaufi le Modimo ka thapelo. Ka mantswe a mangwe, nako le nako bone they are up on their feet. Lekwalo la ntlha la ga Petoro la re be calm but vigilant because your enemy the devil is prowling round like a roaring lion looking for someone to eat. Ke gore nna o disitse o le pudimatseba nna o le alert, nna o disitse ka gore maba Satane gato wa rora jaaka tau o batla mongwe a ka mo kometsang. Jaanong ga ithela o se motho a thapelo o go kometsa fela tsatsi letswa. Jaanong ke ga go nne jalo gore dipisalema tse di batla gone gore ruta gore re tshwanela ke gore re nne re le mo mebileng ya Modimo, mme ebile re nne re le gaufi le Modimo ka thapelo. Ba e leng gore ba bolelwa mo le ka dipalo tsa bone ga ba kitla ba re fenya kgotsa ga ba kitla ba nna le tshono ya gore ba ka re atumela.
Metsotso e ka nna lesome pele ga ura yona eno ya bosome le bobedi. Wane se sentse o itse le gore nna le wena ka ura ya bosome le bobedi re tla ba re kgaogana. Father, a re sobolokeng go a kwa bofelong mo e leng gore o bua le makatoliki a farologaneng, Johannesburg Diocese, Botswana Diocese, Gaborone, Pretoria, Witbank, Limpopo, gotlhe lefela kgotsa lefatshe lotlhe lefela, jaaka re itse e le gore Radio Veritas e mo lefatsheng lotlhe lefela le ko Canada gone jaanong jaana ba go reditse. Bua le makatoliki fa re setse re soboloka gone jaanong jaana. Kwa bofelong ke bua ka ga temana ya bosoma mararo le botlhano go fitlhela go a bosoma mararo le borataro. Re lebeletse kwa bofelong kwa pheletsong ya yona gore go ya letsatsing la pusuloso le tefetso go ya sebakeng sa dinao tsa bona di tla thekiselang ka sona go ne letsatsi la tatlhego ya bona le gaufi. tse di tla ba welang di a itlhaganela gonne morena o tla direla morafe wa gagwe tshiamo a utlwela batlhanka ba gagwe botlhoko wa lutlwile lefoko la modimo go tswa mo thutong e mme fa re lebelela gape-gape re a bo re lebelela le molaetsa wa gago o e leng gore o tla bo o neela makatolike otlhele fela mo metsotsong e ka nna metlhano go tlogeng ga jaana fada molaetsa wa bofelo
molaetsa wa bofelo ke yone nna nkare wa bona modimo wa rona o lorato fela jaaka re utlwile papa wa rona mo ngwageng o wa mautlwelo botlhoko a supa jalo gore nnang boutlwelo botlhoko fela jaaka rra eno a le boutlwelo botlhoko nkare le ga ke sa tswa go bua ka dithaelo le gore nako e ntsi re tsela re le kgakala le modimo re gapoga ditsela tsa modimo le tlamaba gore a re kometse ka gore ga re ratele nka re fela ke re mme ka boelong jwa letsatsi re na le lesedi ka gore modimo wa rona o botlhoko ka mantswe a mangwe kore ga go kgathalasege gore o ka o ka tswa o ne o fapogetse modimo lobaka le le kae dimo always modimo o tla nna ka metlha yotlhe a le boutlwelo botlhoko ebile a le lorato mo go rona ka mantswe a mangwe ga gona gore ke ne o file dingwaga tse 20 tse di fetileng yanong go raya gore nna ke le o file thata go na le o le o fileng ngwaga fela no modimo o boutlwelo botlhoko go sa kgathalesege pesalema e a bua gore if God could count on our sins who would survive ga morena a ka re balela melato ya rona ke mang yo o tla emang mme e le gone go supa gore ga lebe gore re leofile go le kana ka o leba gone gore a re na le boikwatlhaona o leba gone gore a re kgona go batla go fetola matshelo a rona yanong ke re mo ngwageng o wa mautlwelo botlhoko ba keresete a re tsentshwetso re le makatolike lefatshe ka bophara a re tsentshwetso fela ya gore we need to make a difference re tshwanetse ke gore re dire pharologano we need to make a difference ngwaga o wa mautlwelo botlhoko wa mopapa wa rona le wa rona gao ya go khutla re kgona go supa re le makatolike re fetogile fa le fa and modimo wa rona o tla bantse a re emetse gore a re amogele modimo wa rona o tla bantse a re emetse gore a re fe lerato la gagwe le re le itseng a re lefa ka metlha jaanong ke ka re ke re bakeresete ba ba rategang dirisang bakeresete ba lona dirisang bosista ba lona ko diparisheng tsa lona batho bana ba ineetse modimo ga ba nyala ga ba nyalwa they are available baba gore wa itse keng le ga o batla mopriesta ka 12 bosigo ka mona wa mofumana jaanong ke seo tse ke batlang go ba gakolola ka sone gore a re diriseng kereke ya rona re diriseng disacramente tsa rona re diriseng ngwaga o wa tumelo ngwaga wa mautlwelo botlhoko o molemo wa morena wa rona gore re boele kwa modimong re to make amends re baakanye diphoso tse ne re na le tsone pele modimo wa rona o tla re segoatsa modimo wa rona e tla re ngwago wa go wela le rona be re ikutlwa re fetogile re le batho ba bantshwa re le batho ba ba fetogileng ba ba emetseng go amogela dikeresia tsa modimo mme ke lo eleletse masego lotlhe mo ngwageng wa mautlwelo botlhoko gore modimo a re segoatse rotlhe ebile ke lo itsise gore mo Botswana ga go rene diocese e kete ka dingwaga di le masome a matlhano it is our golden jubilee this year e e tlong go ketekwa ka kgwedi ele ya diphalane October so ke boitumelo jo botona mono mo Botswana re a baakanya dipaakanyo di le ko godimo tla be re keteka dingwaga di le masome a matlhano re ntse re le diocese ya sekatoliki mono mo Botswana
ke tlabo ke le teng ko fatha ke tlabo ke le teng ke a go netefaletse le kgotla kgaso le tlabo le le teng gona ko Botswana
le tsana ke go nna teng gone
fatha re lebogetse nako ya gago wa ebile re a itse gore kgetsa puo ga e ke be e tlala mme re a go solofetsa wa itse gore ya bareetsi ba le bantsi ba go ratile jaaka e le gore ra ne ntse re amogela melaetsa e e farologaneng jaaka o tsweletse le gona go ka re neela dijo tsa mowa jaaka o tse o atle o dire mo dipherešeng tsa rona tse di farologaneng mme ka jalo wa le mo nakong e tlang re tla be re go kopang ka kwano gore o tlotlo o ikgorose ka kwano ga berra
re bogile tata re mo kwena a modimo a ba segoatse botlhe bareetsi ba Radio Veritas a le nnele dikrasia tse le ditlhoka le ditshogatso tsa gagwe.
Re lebogile thata fatha, nna le letsatsi le le monate.
Ke a leboga rra, thank you.
Gone ke Father Tefo Bolokwe go tswa ka kwa Botswana, go tswa ka kwa Botswana jaaka re anentse a tlhalosa gore wa itse gore ke eng go anentse go ne fela jalo le mopresto monsule o fetsa go ka goroga Kimberlya nyaya rra re gorogile re mogo a re ditlogele teng fela fa re boe gape re kopane mo nakong e tlang. Nna le letsatsi le le monate tlhe ro go ipaakanyetsa setlhabelo sa mmisa mo nako e sa feditseng pelo. Ke ka mokgwa e leng gore raneng tse re garela tsotlhe le fela puo ya moporista wa rona ke sekatoliki seno wa go monate go nna bokatoliki bathonga. Yeah.